Now this is the wedding of Andre and Andrea.
Umshado ke namhlanje ka Andre no Andrea.
God willing, they'll be going down to French Hook.
Ngokuvuma kwenkosi bazoya le eFrench Hook.
French Hook is a famous place. Some say it's the best in the country. Many people came from France as the French Huguenots and went down to Cape Town, and then the people there gave them a place and they called it French Hook.
Kunabantu abaqhamuka ezweni laseFrance behla beza la bafikela ngale ngaseKapa base bebanikeza indawo khona ileyo ndawo ke yabizwa ngokuthi iseFrench Hook.
It's an expensive place.
Kuyindawo ebiza.
World famous place.
Uthi indawo edumile umhlaba wonke.
And we pray that their going down will be a great blessing to the world.
Siyakhuleka ukuthi kuhamba kwabo beya khona le kube isibusiso emhlabeni wonke.
I'm sorry that I haven't got the time to tell you a bit about the French Huguenots.
Ngiyadabuka nje ukuthi anginaso isikhathi sokuba nginilandise kabanzi ngama Huguenots labantu abasuka eFrance.
They belong to those that suffered terribly for their Lord and Master. They've showed me some of the mountains and the forests where they have lived, where they came together, and where they prayed. It's like holy ground.
Ngakhonjiswa ezinye izintaba namahlathi laba behlangana khona bathandaze kube ngathi kumhlabathi ongcwele.
That's in France.
Lezo ndawo ke zisezweni lase France.
Mainly in the southern France.
Ikakhulukazi eningizimu neFrance.
They suffered very much. They were killed. When somebody had died, they had no place to bury their dead. They go into the garden and dig a hole, bury their dead, and then plant a tree upon that grave. So that the people thought they had just buried a person there.
Bahlupheka kakhulu abanye babo baze babulawa babengenayo ngisho indawo yokungcwaba ihlobo zabo uma ngabe sebemngcwabile eshonile umuntu bamngcwaba engadini bese batshala isihlahla phezulu kwethuna lakhe.
And after many years, many of them left the country, going to the UK, US, Germany, Holland, many countries. They left their country for the sake of the gospel. And many of them even came to South Africa.
Abaningi babo balishiya lelo zwe lakubo laseFrance, baye emazweni amaningi ahlukahlukene, eGermany, eEngland. Abanye babo beza la eSouth Africa.
The house there on top is written in French. You can interpret it in different ways. One way which I like, things to be seen in a heavenly way. from heaven you look down.
Indlu esinayo kuleyo ndawo yethu seFranshoek inombhalo obhalwe ngesFrench uma kuhumusha kuthi izinto uzibone ngeso lasezulwini uzibukele bengathi usezulwini ukubukela phansi.
I hope that you, Andre, and you, Andrea, will never forget it, and that will be the theme of your life. If it's not, woe to you on the day of judgment.
Ngithemba ukuthi wena, Andre noAndrea, ngeke nize nikukhohlwe lokho, kube isihloko sempilo yenu. Uma nikukhohlwa lokho, maye kinina ngosuku lokwahlulela.
Of course, many of those people have forgotten it. They just make money. It's an expensive world where there are many rich people. When I told a person that we've got a water factory down there in Franschhoek, he said, "Where?" I said, "In Franschhoek." He says, "No, you can't have it in Franschhoek. That's too expensive. You can't afford that." I said, "Well, with God, nothing is impossible. And it's a miracle that we got that place."
Abaningi babo ke labo bantu sebakhohlwa bona sebezenzela imali basezweni nje lokwenza imali. Ngathi ngolunye usuku uma ngixoxela omunye uthi sesinemboni yamanzi khona le, wabuza uthi laphi, ngathi Franshoek, wathi ngeke nikwazi ukuba nayo lapho ngoba kuyindawo ebiza kakhulu, kodwa ngathi ngonkulunkulu konke kuyenzeka.
I hope that you lift the name of the Lord in that place and always look at things in a heavenly way.
Ngethemba ukuthi niyoliphakamisa igama lenkosi kuleyo ndawo futhi njalo nibheke izinto ngokwasezulwini.
Then it will be a blessed place.
Makunjalo ke kuyoba indawo eyisibusiso.
You two are still young. I hope that you don't mind me saying that. Being over your 80 years, I don't think that you are so old already. But I started preaching the gospel when I was 15 years old. And I'd like to ask you, young people, what are you doing? How many souls have you saved? Are you preaching? If not, what are you doing? Woe to the man and the woman who doesn't use his strength in the kingdom of God.
Ngaqala ukushumayela ngineminyaka nje ewu-15. Ngithanda ukuthi nginibuze abantu abasha ukuthi nina nenzani, niyalishumayela yini ivangeli? Maye kumuntu engawasebenzisa amandla akhe ewasebenzisela umbuso kaNkulunkulu.
I desired to lead people to Christ when I was 15, 16. It meant more to me than anything else in the world. Fishing, shooting, girls, all that was nothing compared with preaching the gospel. And I'd like to ask you young people, how old are you? See to it that on judgment day I won't damn and condemn you.
Ngineminyaka engu-15, 16, ngangishisekela njalo ukuba ngiholele abantu kuNkulunkulu. Kuyiyona nto enkulu empilweni yami. Ngingenandaba nezinye izinto, i-sports, amantombazana, nani nani. Wena wenzani? Qaphela ukuthi ngosuku lokwahlulelwa kungabi yimini engizokulahla.
I asked Andre, is there a word on your heart? And he said yes.
Kambuzo Andre, ngathi Andre likhona yini izwi elisenhlizweni yakho? Wathi yebo.
And he told me. And I said, why do you choose that word?
Wangitshela ngase ngiyambuza ngithi ngani ukuba ukhethe lelo zwi na?
He said, I wanted to get married the way my parents got married. So I asked them what text they had on their marriage day. And my in-laws, I asked, what did they have on their wedding day? Andre, you did a good thing. I congratulate you on that. It's good if you as a young man look to your godly parents and learn from them. Then you won't go wrong. As long as they are on the right road. So he's got the wedding text of Andrea's parents, his own parents, his own text.
Kushuti upete izwi elafundwa emshadweni wabazali bakamakoti, upete izwi elafundwa emshadweni wabazali bakhe, upete nezwi lakhe futhi.
But the bride has got a text or some words as well.
Kanti futhi nomakoti naye unalo izwi analo.
I told you at 12 o'clock people must leave.
Ngishilo ukuthi ngo 12 khona kufanele bahambe.
And then I said, what did Andrea's parents choose? Which text? When they got married.
Ngasengitsike iliphi izwe lakhe thwa abazali baka Andrea ngosuku lwabo lomshado.
I said, who got married first? Your parents or Andrea's parents?
Ngabuza ukuthi ubani washada kuqala, abazali bakho noma abasemzini.
And if it's correct what I heard, it is that Andrea's parents got married a bit earlier. So I said, well, I'll start with the old people. I like to do that.
Umangizwekahleke abazali baka Andrea ibona abashada kuqala, ngakho ngithanda ukuthi ngiqaleke ngabantu abadala.
And I hope that this service won't be in vain.
Ngethemba ukuthi le nkonzo ngeke ibe yize.
When I got up this morning,
lapho ngivuka ekseni,
I opened the curtains of my room.
Ngavula amakhetheni endlini yami.
I took a chair and put it there.
Thatha isihlalo ngasibeka khona.
And then I looked outside. It's a beautiful view from there.
Ngabuka phandle, kuhle ukubuka ngaphandle mawuhleli kuleyo ndawo.
And I said, Edo, you started preaching when you were 15. You're over the 80s now. When you are dead, what will it be like here? What will happen? What will the people do, the young and old? I like to ask you the question. What will you do?
Ngasengizibuza umbuzo ngihleli lapho ngathi ngaqala ukushumayela ngineminyaka ewu-15, manje sengineminyaka ewu-80. Uma ngabe sengifile, kuyobanjani? Abantu bayowenzani? Ngithanda ukubuza nina lo mbuzo ukuthi kuyobanjani, nizowenzani?
I thought of many churches.
Ngacabanga amabandla amaningi.
Many started right, but today one has only got to cry if you look at them.
Abaningi bayaqala kahle kodwa namhla uma ubabuka kwangathi ungakhala.
And I said, oh God, when I'm dead, will it be like that here as well?
Asengitsa uNkulunkulu uma ngabe sengifile nami ingabe nalawa kuyofana yini nakwamanye amabandla.
And I would like to ask you, all of you who are here, what will it be like if I am dead? I looked at the fields. I looked at the graveyards. I looked around. What will it be like? I thought of the 15-year-olds and the 16-year-olds. What is your aim in life?
Ngazibuza ukuthi inkosi kuyoba njani mangabe sengifile. Ngabuka amathuna, ngabuka phandle emasimini, ngacabanga abano 15 no 16. Ngibuza ukuthi uyini umgomo wenu empilweni.
Arno and Francie, I didn't ask them, with whom did it start? When did you get that word? But that doesn't matter. Their text was Joshua 24:15. I and my house, we want to serve the Lord.
Izwe lafundwa emshadweni wabazali baka Andrea kwaba incwadi ka Joshua 24:15 elithi mina nendlu yami siya kumkhonza uJehova.
Blessed are those who start with such a word and stick by it and don't deviate and carry on and right to the end they serve the Lord. I and my house, Joshua, a man of God, he didn't ask his children, what do you want? What is your aim? What is your goal in life? Like a man, he says, I and my house, we are going to serve the Lord. I like people when they are manly.
Babusisiwa baqala kanjalo, baqhubeke futhi kanjalo kuze kube sekugcineni. UJoshua njenganendoda wathi mina nendlu yami, akabuzanga ingane zakhe ukuthi zifunani, zicabangani, kodwa wathatha isinqumo, ngiyabathanda abantu abangamadoda.
But at the same time, that word which he chose at the end, toward the end of his life. He said, it's time that you make up your mind whom you'll serve.
Kulo lelo zingaleso sikhathi esemdala empilweni yakhe, wayesethi kubona, kuyisikhathi sokuthi nikhethe manje ukuthi nizokhonza bani.
And so was it. It in the time of Joshua. It was also a dangerous time for the Israelites.
Isikhathi nisika Joshua kuba isikhathi esinzima kubantwana bakwaIsrayeli.
There was the danger that they would forget where they came from, how they had gotten to where they were and what the Lord had done for them.
Kwakunengozi ukuthi bazokhohlwa ukuthi baphuma phi, baya kuphi, balaphi nokuthi ikuphi uNkulunkulu abenzela khona.
There was the danger that they would begin to adopt the idolatrous religion of the Canaanites who still lived around them.
Kwakunobungozi bokuthi kungenzeka bathathwe impilo yamaKhenani ehlala eduze kwabo bakhonze izithixo zabo.
There was the danger that they would fall into a state of complacency, a state in which they might feel that they could let down their guard just a little.
Kwaba nobungozi futhi bokuthi bangangena engozini yokuthi bayithole sebenelisekile baze bakhohle uNkulunkulu.
These were dangerous times for Israel.
Lezi kwakuyizikhathi eziyingozi kuIsrayeli.
They were dangerous times indeed for Israel at that time.
Kwaba izikhathi ezingozi eziyingozi kakhulu kuba kweIsrayeli ngaleso sikhathi.
And so are the times even for you.
Kunjalo futhi nakwizikhathi esiphila kuzo manje.
And Joshua stood up to deliver the message from the Lord to the people.
Joshua sukuma ukubadlulisela umbiko kaNkulunkulu kubantu.
Telling them that God wants them to dedicate themselves to Him and to do His work.
Batshela ukuthi uNkulunkulu uthanda ukuthi bazinikele kuye benze futhi umsebenzi wakhe.
He does not want them just to try to live for Him on the one hand and the gods of Canaan on the other.
Akafuni nje ukuthi bazame ukuphilela yena ngakolunye uhlangothi kodwa eceleni baphilela futhi onkulunkulu baseCanaan.
And he says, God wants you and God wants wholehearted dedication or nothing. Er will alles oder nichts. Halbe Sache ist eine faule Sache in Gottes Augen. Just to serve Him half-heartedly, faul in German is rotten.
Wathi uNkulunkulu ufuna nina nimkhonze ngokupheleleyo noma niyeke nivele ningamkhonzi ngoba uma nimkhonza ungaphelele kufana nento ebolile.
And that is the clear message Joshua brought to his people. A message from God. And it's a message from God to you as well. And I don't want one person to leave this place without having realized God has been speaking to me. This what Joshua said. If he died hundreds of thousands of years in the past, that's the message God is speaking to me right now. Whether I'm 15, 16, 18, 18, or 81. That's the message God says to every person. And woe, dear friend, if you don't live accordingly.
Ilombiko uJoshua odlulisela kubantu uqhamuka kuNkulunkulu. Ilombiko futhi oqondene nawe namhlanje. Ngithanda ukuthi ngidlulisele kuwe noma uneminyaka emingaki, noma uno-15, noma uno-16, noma uno-81. Akekho engithanda ukuthi aphume namhlanje engasho ukuthi uNkulunkulu ukhulume nami.
Just as the Lord issued a call through Joshua all those centuries ago for His people to make up their minds as to whom they would serve.
Njengalokhu Joshua abiza abantu ethi abakhethe ukuthi ubani abayokumkhonza kuleyo mnyaka eminingi edlule.
So He issues the same call to all of us, His people, on this very day.
Kanjalo futhi ukhipha lo mbiko kithina namhlanje thina abantu bakhe bonke.
Let's take a look into these verses and hear the call God is giving to us this very moment.
Ake sibukeze lamavesi sizwe ubiza uNkulunkulu asibiza ngalo kulesi sikhathi.
God wants wholehearted dedication.
UNkulunkulu ufuna ukumkhonza ngokuphelele.
Joshua begins by calling them to a time of contemplation, consideration, or meditation, pondering, thinking.
UJoshua uqala ngokuthi abanikeze isikhathi sokuthi bacabange, bajule, bazindle ngale ndaba.
He wants them to remember who they are, where they came from, and what the Lord has done for them.
Qala ngokubakhumbuza ukuthi bangobani, bavelaphi, nokuthi ikuphi uNkulunkulu abenzele khona.
It would do us good to think back on those things ourselves.
Kungasiza nathi uma singake sibheke emuva kulezo zinto.
We need to contemplate, to look at it thoughtfully and at length.
Kudinga ukuthi sikucabangisise, sikubheke, sikubukeze kabanzi.
And think about all that the Lord has done for us.
Sicabange ngakho konke uNkulunkulu asenzele khona.
Forgive me repeating this thing. I sat there in front of the window and I asked myself, what have you done, Elo, in all these years?
Ningixolele ukuba ngiphinde lokho, ngihlalile lapho ngasefesteleni lendlu yami, ngazibuza ukuthi ngenzeni yonke le minyaka.
And what did he do for you?
Yenake ukwenzeleni.
And how God has worked on our behalf time and again.
Nokuthi uNkulunkulu usebenze kanjani phakathi kwethu isikhathi ngesikhathi.
How he has answered prayer and met needs. And remember his power in your life.
Nkulunkulu esebenza phakathi kwethu ephendula imithandazo eveza namandla akhe.
Then they were reminded of how they enjoyed blessings that they did not deserve.
Bakhunjuza abakwaIsrayeli futhi ukuthi bathola kanjani izibusiso ezazingabafanele.
They are clearly partakers of God's grace and have more than they could have ever imagined.
Baba bahlanganyeli kumusa kaNkulunkulu, bathola okuningi ngaphezu kwalobo bengakucabanga.
We need to contemplate the fact that we have much this morning that we simply did not deserve.
Dinga sicabangisise lokho namhlanje kuseni ukuthi kuningi sinakho obekungasifanele.
Das ist doch so, Ian. Und nicht Ian. Andrea. And your names are so close as if you were made for each other. Maybe God knew that one day you'll get married. And I'll forget. Is it Andrea or is it Andreas?
Amagama wacisha fani uAndre noAndrea kube ngathi uNkulunkulu wayazi ukuthi ngolinye usuku bazoshada.
In the light of all this, one wonders why so many of God's children seem to have a hard time just simply loving and serving him, the Lord, as they should.
Uma kwenzeka lokho umuntu uyazibuza ukuthi ngani abaningi babantwana bakaNkulunkulu kube nzima ukuthi bamkhonze ngendlela abafanele ukumkhonza ngayo.
But of course, this is nothing new.
Kodwa-ke lokho akuyona into entsha.
Israel was guilty of walking out on God, even when he had been so good to them.
AbakwaIsrael baba necala lokuthi bamhlubuka uNkulunkulu phezu kwezinto ezinhle ayebenzela zona.
Have you maybe to admit the same kind of sin?
Ingaba nawe mhlawumbe udinga ukuthi uvume ukuthi uphezu kwesono esinjalo na?
Everything under the sun is allowed to come before the Lord in your life, whether it's fashion, sport, making money, or what it is.
Ngabe kunezinto la emhlabeni esezingaphezulu kaNkulunkulu empilweni yakho, kungaba ezemidlalo noma ukwenza imali nanoma ikupho ukuthathayo.
Joshua's command to the people was threefold. They were commanded to fear God, clean up their lives by putting away other gods.
Umyalo kaJoshua kubantu bakwa-Israyeli wawubhanqwe kathathu. Babeyaliwe ukuthi bamesabe uNkulunkulu, bahlanze futhi nempilo zabo, bahlukane nabanye uNkulunkulu.
And they were to serve the Lord.
Kwadingeka futhi ukuthi bamkhonze uNkulunkulu.
This would put them in a position to put God back in the forefront of their lives.
Lokho kwakuzowenza ukuthi bambuyisele futhi uNkulunkulu kube uyena ohamba phambili empilweni zabo.
This is a command that God's people need to take heed today, and we included.
Lokhu kungumyalelo abantu bakaNkulunkulu ekumele ukuthi bawuthathe namhlanje, nathi futhi okunjalo sibaliwe.
First point, fear the Lord.
Okokuqala, mesabe uJehova.
That is, we need to reverence and honor him for who he is.
Dinga simkhonze ngokwesaba, simkhonze njengoNkulunkulu.
He deserves to be respected and loved by those he has redeemed.
Umele ukuba akhonzwe, adunyiswe yilabo abasindisile.
And I repeat, he deserves to be respected and loved by those whom he redeemed.
Ngiyaphinda futhi ngithi kumele ukuthi ahlonishwe, athandwe futhi yilabo abahlengile.
And secondly, put away the other gods. Put away the other gods.
Okwesibili, lahlani abanye onkulunkulu.
All those things in our lives that come ahead of the Lord need to be put away forever.
Sonke lezi ezinye izinto empilweni zethu ezifuna ukuba ngaphambi kwaNkulunkulu kumele ukuthi zikhishwe, zilahle ngunaphakade.
Serve the Lord with sincerity.
Khonza uNkulunkulu ngokwethembeka.
The word serve means to fulfill the role of a slave. That you serve him as a slave. It's a pity, maybe you don't know what slaves are. But that's what that word means, that we should fulfill the role of a slave.
Kumkhonza kuchaza ukuthi sithathe indawo yesigqila, simkhonze njengesigqila.
We are his possessions and should live as such.
Singabakhe, siyimpahla yakhe, simele ukuthi siphile kanjalo.
The word sincerity means wholeheartedly, completely, with integrity.
Ukwethembeka ngokuphelele ngenhliziyo yonke nangobuqotho.
The English word sincere comes from two Latin words.
Ngokwesingisi-ke igama elisetshenziswayo lokwethembeka, usincere, liqhamuka emagameni esiLatin amabili.
Which mean without wax. Without wax.
Okusho ukuthi ngaphandle kwemisebenzi.
It was used to the people who made pottery, and those dealers who sold first class pottery.
Lalisetshenziswa kulabo bantu ababumbi bedayisa izinto abayibumbile eziphambili.
Some of those pottery of those things did have cracks.
Ezinye zalezi zinto bakade bayibumbile zase zichachambile.
And they patched those cracks with wax, W-A-X.
Basebezama ukuthi lokhu kuchachamba bakuvale ngodaka.
When pitched pottery was held up to the light, the wax pitch was easily to spot.
Uma ke sekuthathwa lokhu kubekwa ekukhanyeni bekubonakala kalulu ukuthi kukhona ukuchachamba khona kodwa kwase kuyazama ukuthi kuvalwe.
So it is with people who live insincere lives.
Kunjaloke kubantu abaphila impilo ezingathembekile.
When they are held up to the light of God, their hypocrisy shows.
Uma sebephakanyiswa bebekwe ekukhanyeni kukaNkulunkulu, ukuzenzisa kwabo kubekwe obala.
The implication for us is that God does not want His people to live lives of hypocrisy.
UNkulunkulu akafuni ukuthi abantu bakhe baphile impilo yokuzenzisa.
He wants us to be what we claim to be.
Ufuna ukuba sibe yilokho esizisho ukuthi siyikhona.
Joshua sets the example for the rest of the people by stating his clear intention to serve God.
Joshua wayisibonele kubantu ngokuthi aveze obala ukuthi yena uthanda ukuthi akhonze uNkulunkulu.
We need some Joshuas in our day.
Siyadinga oJoshua kulesi sikhathi esiphila kusona.
We need some men and women who will settle it in their hearts that Jesus Christ and His Word will, and that we are going before, come before everything else in His life.
Kudingeka abadoda nabesifazana bazokubeka enhlizweni zabo ukuthi uJesu uyena ohamba phambili phezu kwayo yonke into empilweni yabo.
We need some who will set the example for others.
Sidinga abantu abazoba isibonelo babekela abanye isibonelo.
We need some who have a backbone of steel.
Sidinga abantu abanomgogodla wensimbi.
And those who would rather die than let something come before God in their lives.
Laba bangakhetha ukuthi ungcono bafe kunokuthi kube khona izinto ezongena zithatha indawo kaNkulunkulu empilweni zabo.
Like for instance Daniel, the man of God.
Abazoba njengoDaniel indoda kaNkulunkulu.
The three Hebrews. Like Ruth.
Lawu maHebheru amathathu njengoRuth.
Does your life stand as a challenge to godly living or as an encouragement to godless living?
Ngabe impilo yakho isibonelo sokuphilela uNkulunkulu noma kuyimpilo nje yokuziphilela?
It is one or the other. There are no in-betweens.
Kungaba yilokho okubili nje kuphela, akukho ukuphila phakathi nendawo.
Joshua takes the opportunity to remind the people that God is a holy and righteous God.
UJoshua uthatha ithuba lokuba bakhumbuze abantu ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu olungile nongcwele.
If they serve Him, He will bless them. But if they deny and disown God, on their end of the agreement, there will be a high price for them to pay.
Uma bemkhonza uNkulunkulu uza kubabusisa, kodwa uma bechezuka kulokho kunenani elikhulu ekuyodinga ukuthi balikhokhe.
God is still a holy and righteous God.
uNkulunkulu so uNkulunkulu ongcwele noNkulunkulu olungile.
He will not tolerate sin in the lives of his children.
Ngeke avumele isono kubantwana bakhe.
There is a terribly high price to pay for disobedience.
Likhulu kakhulu inani elikhokhwayo ngenxa yokungalaleli.
The people responded by saying that they would serve the Lord.
Bantu baphendule ngokuthi baya kumkhonza uJehova.
They and Joshua set up a memorial, a record of their decision, which would be used to hold them accountable.
Bona kanye noJoshua besebenza isikhumbuzo salokukhetha kwabo kuyona into abazikhumbuza ngayo.
Sadly, Israel did not keep their vows.
Ukudabukisa kakhulu ukuthi kwaIsrael azange basigcine leso sithembiso.
And they paid a terribly high price for it.
Basebekhokha inani elikhulu kakhulu ngaleso senzo sabo.
Just read Judges, Samuel, Kings, Chronicles.
Ngafunda kuba encwadini yabahluleli, encwadini yamakhosi nasencwadini yezikroniki.
God keeps good records.
UNkulunkulu uyagcina konke kwama record okukhulunyiwe.
He will hold you to the vows you have made.
Uyakukubiza ngezithembiso zakho ozenzile.
He wants you to serve him, love him and honor him.
Ufuna ukuba umkhonze, umthande futhi umdumise.
But to do this, you have to learn wisdom and knowledge. And wisdom and knowledge begins with the fear of the Lord, according to Proverbs 19:23.
Kodwa kuzukwenze lokho kumele ukuthi ufunde ukuhlakanipha. Ukuhlakanipha lokho ngokuqala kokumesaba uJehova ngokwencwadi yezaga.
Now let's just quickly turn to the text. Andre's parents had chosen.
Ake sibhekeke manje leso sifundo noma leyo ncwadi yayikhethwe abazali baka Andre.
We find the text in Isaiah 35 verse 8.
Leyo ncwadi siyithola encwadini ka Isaiah 35 verse lika 8.
It's about the highway.
Kukhulunywa ngendlela engumendo.
This refers to a royal road. In ancient times, powerful kings would build roadways through their kingdoms.
Lapho kusokukhulunywa ngendlela yobukhosi, amakhosi amakhulu kuqala aye azenzele izindlela zawo ezisuka kobunye ubukhosi ziya kobunye.
These roads were built high above the surrounding land.
Izindlela lezi zazakhiwa ziphakame kakhulu kunomhlaba ezikuwona.
This prevented the king's progress from being deterred by passing flocks, wild animals, or other hindrances.
Lokhu kwakwenzela ukuthi amakhosi uma esehamba kulezi ndlela zawo angaphazanyiswa imfuyo nanoma ikupho okungaphazamisa emgaqweni.
And these roads were easy to recognize, well maintained, and kept clean and open at all times.
Kwakulula futhi ukuthi uyibone le mendo ngoba njalo yayihlala ihlanzekile, ivulekile ngezikhathi zonke.
It was a safe and quick way for the king to travel from one place to the other.
Kwakuyindlela ephephile neshesayo uma ngabe inkosi isuka kwenye indawo iya kwenye.
So no one knew what the king might, when the king might come.
Ukuze kungabikho umuntu owazi ukuthi inkosi ingafika nini noma izohamba nini.
And this road was not to be used by common men. It was a highway reserved for the king and his court.
lendlela kwakuyindlela engavunyelwa ukuthi ihambe noma bani, kwakuyindlela ebekelwe inkosi kanye nalabo ehamba nabo.
If there's ever been a time when a generation should understand this, then it's now.
Uma sake saba khona isikhathi la kwakudinga ukuthi isizukulwane siqonde kangcono lokhu ilesizukulwane samanje.
Just go to Germany and see the highways.
Ngahamba ezweni laseJalimane ubuke ama highway wakhona.
When you reach long valleys and deep valleys and how they fill them so that you just go through them, above them, without feeling it. It's a highway.
Uyabona mafika emhosheni ebanzi nejulile indlela sebeyigcwalise ngayo ukuze uhambe nje kahle ungakuzwa ngoba sekuyindlela engumendo.
Very often I say people that should understand it, it's people like us. Knowing what a highway is.
Kaningi ngithi abantu ekumele baqonde lokhu ithini esazi kahle ukuthi uma kukhulunywa ngalendlela engumendo ihighway kukhulunywa ngani.
Even if you go to Switzerland, you needn't cross the mountains. You just go right through the mountain.
Noma usezweni laseSwitzerland uyakuthola lokhu la uvela udabule nje phakathi kweintaba.
There was a time, most probably in your life as well, where you didn't walk the Lord's highway.
Saba khona isikhathi cishe nasempilweni yakho la ungahambi kulendlela engumendo kaJehova.
Maybe your feet were firmly planted on the low road of life, dead in sin, doing all the filthy and evil things of this world.
Mhlambe inyawo zakho zazibambelele zijulile kwindlela yalelizwe indlela ehamba phansi ufile ubhajiwe ezonweni zakho.
You were forced to wander across the burning sands and treacherous byways of this world.
Uphoqelekile ukuba udabule esihlabathini nasendleleni ezingalungile zalomhlaba.
You stumbled along picking your way blindly toward hell.
Wawuhamba lapho ulandela uhamba njengempuputhe kanti uqonda esihogweni.
Each step caused you to be mired deeper in your sins.
Isinyathelo nesinyathelo osithatha sasikwenza ukuthi ujule ushone phansi kakhulu ezonweni zakho.
But when you believed in Jesus, trusted in him, prepared the way for our God, you were lifted from the low road of sin.
Kodwa lapho uzinikela kuJesu, usondezwa enkosini, kwaye lapho ususwa khona endleleni yakho ubuyihamba yesono.
And your feet were placed on the high road of salvation.
Inyawo zakho zasezibekwa endleleni ephakeme yensindiso.
It is a highway, and only those who know the King can walk on it.
Kuyindlela ephakeme, yilabo kuphela abazana nenkosi abangakwazi ukuthi bahambe kuyona.
It's a highway. May I ask all of you, whether you are Christians born again or not, are you walking on this highway, God's holy way?
Ake nginibuze noma ngumKristu noma uzelwe kabusha noma cha, ingabe uhamba kuyo yini le ndlela ephakeme, indlela engcwele kaJehova?
A way of holiness. You teenagers, are you walking this way? You secretaries with computers, do you walk this way, the highway? Are your eyes set on that highway?
Indlela ephakeme, ngabe nina abantu abasha, ama-teenager, nihamba kuyo yini le ndlela? Nine noma bhalani, sebenzisa ama-computer, ingabe nikuyo yini le ndlela ephakeme?
This road is a clean road.
Lendlela kuyindlela ehlanzekile.
A holy way.
Indlela engcwele.
Reserved for those who have been redeemed and delivered from their sins. Are you delivered from your sins, or are you still living in them?
Indlela ebekelwe labo abasindisiwe bahlengwe ezonweni zabo. Ingabe wena usuhlengiwe na noma uhlele ezonweni zakho?
It's a way for those who have been made new creatures in Jesus.
Kwindlela yalabo asebenziwe baba izidalwa ezisha kuJesu.
We are living in a day when people who proclaim to be Christians and be born again to play fast and loose with sin and uncleanness.
Philiskathini lapha abantu beyibiza ukuthi bangamaKristu bazelwe kabusha kodwa bahleli ezonweni zabo nasempilweni zabo ezingcolile.
The Lord expects his people to be a separate people, not like the others, not like the world, and not like the other churches.
uNkulunkulu ulindele abantu bakhe ukuba kube abantu abangcwele abahlukaniselwe yena, bangafani nabanye abantu, bangafani futhi namanye amabandla.
The Lord expects his people to be a separate people. He expects us to refrain from even the appearance of evil in our lives.
Lindele ukuba sibe abantu abangcwele okungekho naconsi lesono ezimpilweni zabo.
Those who refuse to live a life of holiness will not be permitted to walk the heavenly way.
Labo abangavumi ukuba bahambe ebungcweleni ngeke bakwazi ukuyihamba indlela yasezulwini.
A pure, clean life is the mark of salvation. Don't tell me you are saved and you don't live a pure and clean life, which is a mark of you being saved.
Impilo emsulwa nengcwele iwuphawu lwensindiso. Ungangitsheli ukuthi usindisiwe kodwa impilo yakho ibe ingengcwele, ibe ingenalo lolo phawu lobungcwele.
We are wayfaring men. Wayfaring, that in German is Wandervögel. You know what a Wandervögel is? Birds that just fly around from one place to the other.
Sinjengabantu abafana nenyoni ezithathekayo nje zehla zenyuka.
Which means pilgrims on this road and do not know what lies ahead.
Sinjengezihambi kulendlela esingazi ukuthi ikupho okusasilindele phambili.
But if we walk in his path and follow his lead, we will not err.
Kodwa uma sihamba endleleni yakhe, silandele ukuhola kwakhe, ngeke siduke.
This word means wander, go astray, stagger, and stumble.
Lokho kuchaza ukuthi sichezuke endleleni, siphambuke size sikhubeke.
We stumble when we step out of his path and go our own way.
Sikhubeka uma ngabe siqhele endleleni yakhe sihambele yethu indlela.
If you walk in his will, you will never stumble.
Uma uhamba entandweni yakhe ngeke uzukhubeke nakanye.
His way is found in staying in his word and communion with him in prayer as well.
Indlela yakhe itholakala ngokuhlala ezwini lakhe, ngokuba nenhlanganyelo naye nangomthandazo.
Now this to all of you, not just the married people, but everyone, let me ask you, what road are you walking today?
Lokhu engikubuza kinina nonke hayi laba abashadayo kuphela ukuthi yiphi indlela ohamba kuyona.
Are you on the king's highway?
Ngabe usendleleni yenkosi ephakeme na?
Has he lifted you out of the miry clay of this world and set your feet on his path?
Ngabe usekuphakamisile yini wakususa odakweni obishini lalelizwe wayesekufaka endleleni yakhe?
If so, you ought to thank and praise him for it.
Uma kunjalo kumele kuba umbongo umdumise ngalokho.
If not, then be quick to make your life right with God.
Uma kungenjalo ke shesha ulungise impilo yakho noNkulunkulu.
Don't forget where you come from and what the Lord has done for you.
Ungakhohlwa ukuthi uqhamukaphi nokuthi ikuphi uNkulunkulu akwenzele khona.
Joshua said, if serving the Lord seems undesirable to you,
Joshua wathi uma kukubi emehlweni ukumkhonza uJehova,
then choose now.
Khethani namuhla.
This day whom you will serve.
Khethani namuhla ukuba ubani niya kumkhonza.
Whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates or the gods of the Amorites in the land where you are living.
Noma uNkulunkulu abakhonza oyihlo phesheya komfula, noma uNkulunkulu bama-Amori abasezweni eliphila kulona.
Or do you stand fast and steadfast? I and my household, we will serve the Lord.
Ngabe umile yini ugxilile kulokho ukuthi mina nendlu yami siya kumkhonza uJehova?
Does your life stand as a challenge to godly living?
Ngabe impilo yakho imi inselelo yokuphilela uNkulunkulu na?
Joshua takes the opportunity to remind the people that God is holy and righteous.
Joshua wathatha ithuba lokubakhumbuza abantu ukuthi uNkulunkulu ungcwele futhi ulungile.
If they serve him, he will bless them. But if they deny and disown him, there will be a high price for them to pay. Friends, there will be a high, very high price that you will have to pay.
Uma bemkhonza uNkulunkulu yakubabusisa, kodwa uma bemflathela kunenani elikhulu, likhulu zihlobo inani odinga ukuthi ulikhokhe.
And we've said that God, he keeps his records, and he will remind you of those vows you made in the past, or whether you are fulfilling those vows.
Sishilo ukuthi uNkulunkulu uyakugcina konke ukubhala phansi, uyakukubiza izethembiso zakho wazenza kuye ukuthi uyayigcina yini lezo zethembiso.
In our modern language, the word fear is the context in which it is used by Solomon, has been replaced with reverence, awe, and great respect.
Kulesi sikhathi samanje igama leli lokwesaba elasetshenziswa uSolomon sisilisebenzisa thina ngokuthi uhloniphe, ukuhlonipha umuntu kakhulu.
What the writer of this book is saying, that we are to have a deep reverence and respect for the Lord.
Bali wale ncwadi weqonde ukuthi simele ukuba sibe nokumhlonipha uNkulunkulu kakhulu, sibe nokumesaba.
Literally, we are to be awed and humbled by his presence.
kumele kuba sibe abantu abathotsiswayo ubukhona bakhe.
When we truly fear the Lord, we will recognize that He is the Creator and we are the creatures.
Masimesaba ngempela uNkulunkulu siyoqonda ukuthi yena ungumdali thina siyidalwa zakhe.
He is the master and we are the servants.
Uyena ongumphathi oyinkosi thina siyingceku nje.
He is the father and we are the children.
Ungubaba thina singabantwana.
This attitude will manifest itself in our having a respect for God.
Lo moyo wenza ukuthi sibe nokumhlonipha kakhulu uNkulunkulu.
And His word, in our having a desire to do what He tells us in His holy word.
Silangazelele njalo ukuba senze lokho asitshela khona ezwini lakhe elingcwele.
We can relate this kind of fear to which a child has for his parents.
Lokhu singakufanisa nokwesaba ingane enakho maqondana nabazali bayo.
If the right kind of fear is present, the child knows that his parents can hurt him if there is disobedience.
Uma kukwesaba kuyikhona khona ingane yazi ukuthi uma ingalaleli abazali bazoyishaya.
But overriding that fear is the knowledge that disobedience hurts the parents and the child.
Kodwa okunye okungaphezu kwalokhu kwesaba kuba ukuthi ukungalaleli kuyabalimaza abazali, kuyayilimaza futhi nayo ingane.
And a good child doesn't want to hurt his parents. He wants to respect them.
Ingane elungile ayifisi ukuba ibalimaze baphathe kabi abazali, kodwa ifisi ukuthi njalo ibahloniphe.
Continue. Genuine fear of the Lord is always in obedience to the word of God.
Ukumesaba kuyikhona khona uNkulunkulu yikho ukulalela izwi lakhe.
People who do not walk in line with God's word do not fear the Lord.
Abantu abangahambisani benze ngokwezwi lakhe uNkulunkulu abamesaba uNkulunkulu labo bantu.
Regardless of what they profess with their lips.
Akusho lutho ukuthi bona bathini ngeindebe zabo.
Therefore, when we fear the Lord, there is an element of dread of what His wrath can do, but there's also such a respect for Him and for His will that nothing else matters but doing that which pleases the Lord.
Masimesaba uNkulunkulu siyaqonda ukuthi ulaka lwakhe lungakanani, kodwa ngaphezu kwalokho silangazelela njalo ukuba senze intando yakhe kungatholakali nokukoda ongamthokozisa uNkulunkulu ezimpilweni zethu.
The remarkable thing about fearing God is that when you fear God, you don't fear anything else. Whereas if you do not fear God, you fear everything else.
Okusemqongo kumesaba uNkulunkulu ukuthi uma ngabe wesaba yena uNkulunkulu akukho okunye kwesabayo, kodwa uma ungamesabi usaba yonke into.
I think I've spoken long enough now.
Cabanga ukuthi sengikhulume ngokwanele.
In closing, these verses tell us the fear of the Lord promotes holy living.
Lama verse asivezela ukuthi ukumesaba uNkulunkulu kudala ukuthi umuntu aphile impilo engcwele.
The person who truly reverences and respects the Lord as he should will not do anything that brings disgrace, dishonor, or pain to the heart of the Lord.
Umuntu omesaba ngempela uNkulunkulu ngeke enze neyodwa into ezoletha ihlazo nezoletha ubuhlungu kuNkulunkulu.
people who genuinely fear the Lord will flee from evil.
Abantu abamesaba ngempela uNkulunkulu bayokubalekela kubi.
I think I could stop here. I've spoken enough, but just in closing, something about the bride.
Ngicabanga ukuthi sengikhulume ngokwanele kodwa nje ekuphetheni ake ngisho ukuthize ngomakoti.
I'm sorry, it seems as if I haven't got it here. Oh, here. Andrea, a word God has spoken to her about these days is commit everything you do to the Lord. Trust Him, and He'll help you.
Izo Andrea ebelisenhlizweni zakhe ngalezi insuku uNkulunkulu ekhuluma naye ngalo lithi nikela konke okwenzayo enkosini umethembe yena uzokusiza.
I won't tell the people and you where it is written, but you should know. The Lord says, I will guide you along the best pathway for your life.
Ngengisho uthi kulaphi kodwa izwi likaNkulunkulu lithi uJehova uthi ngiyakukuhola ngikuhambise ezindleleni zami okumele uhambe kuzona.
I will advise you and watch over you.
Ngiyakukweluleka futhi ngibheke impilo yakho.
I'd suggest you write it into your Bible.
Ngingathi lokho ngakweluleka ukuthi lokho ukubhale eBhayibhelini lakho.
That the Lord says, I will guide you along the best pathway for your life. My, what a word. You're still young, but if you abide, let it be a chain around your neck and keep it.
Izwelisibanga lelo Jehova ethi ngizakufundisa ngikubonise indlela ozakuhamba ngayo.
And then in closing, I know the Lord is always with me. I will not be shaken, for He is right beside me.
Ekupheteni ngimbeke uJehova njalo phambi kwami ngokuba ongakwesokunene sami angeke kunyakaziswa.
These are words that she got when she prayed about this matter concerning this marriage.
Yo amazwi lawa awathola ngesikhathi ethandaza ngale ndaba yomshado.
Andre, this girl next to you, do you believe with all your heart that she's a gift from heaven, that God has given her to you?
Yes, I do.
Then abide by it and live accordingly.
We are calling in Jesus, our Koyongo, Uti, Lona, Yenus Fazan, Kulunkulam, Akbumbele, Yena, Uti, Yebo, we are called.
And that ring is an outside sign.
Indilingi uphawu lwangaphandle lwalokuvuma.
And do you believe that this man is the one whom God has made for you? Then never forget it for the rest of your life till God will part you. One day He'll do it. We don't know when. It can be at any time. The person down there who lived there rode on his motorbike, had an accident and was dead. We never know when the time comes, but we've got to be ready all the time. and then he can come at any time. All right. Be a light. Let it shine. That all the people will see it. That they'll know that's a light from heaven. You can kneel. Here are your children, Lord. They've confessed before the whole congregation that they believe that God has brought them together. And may they live accordingly till the day will come when they close their eyes and never open them again in this world. And grant that they'll be a blessing to all mankind, as you said, go into all the world.
That
there won't be a curse. So bless them. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be theirs till they have finished their race. To meet you forever and ever. And met they may be true and faithful to you to the end, and when the heavenly wedding comes, that they'll be there as well.
Amen.
Amen.